Fiza we do.
Ukiongea siya tuna time, utaona tuna shine. Tunakikisha kwanza tuko fine. Ili tusitoke kwenye line, heshima ina rhyme, yo yo.
This is how we do.
This is how we do. This is how we do.
We gotta get that money, money. We gotta get that money, money.
Every day.
Hello, hello, how are you? Hawa, yes hawa, hawa huu neza hisu metukano na ukabaki sawa tu. Kilikuja na maji, toka enze saba juu. One man army, ila ni kama crew. I represent my hood, banana to KU. Arusha mabegani babako, guess who? Motra the future kwenye maga, I'm coming through. I'm a young nana wawela sijiti. Young killer, young gwea, young jizi mabovu. Young zila, young legendary, young tidi, young chila. Mista kikufa young kama young Macmillan. Mini ya daddy, young daddy ni young D. Wengi ujitama young kisa u young young. Free kama kwenye daladala, huwa hamna young fee. Maisha ni kujitambua, sawa young mas. Ni baya kuwa young afu kuwa young dunya. Bora kuwa young king kama wanangu young lunya. Kumiliki mkwanja kama nigga young suma. Young huno na lia lia. Uyang kujituma kuwa young money. Young jizi, young ray. Bongo kila demo anajidai young MA. Kila rapper nataka kwa young EY, young FA. It's okay but julize kwanza do you gotta pay nigga. Kwenye rap bongo misifana nishwi. Kwa sababu kwenye hustle mini kama Nipsey. Wengine ni matap tap mini kama whiskey. Kwa hiyo please jina langu mlitaje kwa discipline.
Babako bonde ting. This is how we do.
Ukiongea siya tuna time, utaona tuna shine. Tunakikisha kwanza tuko fine. Ili tusitoke kwenye line, heshima ina rhyme, yo yo.
This is how we do.
This is how we do. This is how we do.
We gotta get that money, money. We gotta get that money, money.
Every day. Yeah.
Kusoma sondo maisha ya metiki. Wasome kibao na simu za njaa zikatiki. Maisha ni tricky ya kutoka kwenye dhiki. Ni kujiongeza namna ya kuipata ridhiki. Maisha ni matamu lak na muda ya naboa. Unaweza kana moyo mopo watu wakautia doa. Mwanangu anaitwa Kinya. Alipanda stejini akasema ni Kinya hapa. Watu wakajibu
tazoa.
Waambie hawa watoto wache kunisema sema. Nimesotea kuwa hapa wala sikupenya penya. Peace nyingi mjini kiafya na dema dema. Na ndo maana mimi bwana sinaga ulaku na Kenya. Mtoto wa Mungu sauti yenye mamlaka. Nimebarikiwa mzee utantaka. Utansaka kila kona hutanpata. Mimi mambo za kuza sura hapantaka.
Oh yeah. This is how we do.
Ukiongea siya tuna time, utaona tuna shine. Tunakikisha kwanza tuko fine. Ili tusitoke kwenye line, heshima ina rhyme, yo yo.
This is how we do.
This is how we do. This is how we do.
We gotta get that money, money. We gotta get that money, money.
Every day.